akeli tena. Tamumba kawuku, I love you salam. Staki kituchu, nipe yote baby. Leo niko happy, paka basi. Koko chiti, kukwacha, aona ulichelewa wapi. Kuwa na mimi, ona naridhika na nenepa. Fundi unanijulia, tam tam. Wecho tara wakusini, unangangani. Nashikili, ona nakusamba kama ini. Nangupa watani bebea, wale wazumi haji. Watani bebea. Naomba tukeshi, naomba tukeshi, baby unapanga kicha. Mala hapa mala uku. Yani oh my god. Na vyo kupenda katha habu na sonata. Na ukiondo kapeke yangu sitola. Ayuni gande kama ruba baby so. Fundi unanijulia tam tam. Wacho tara wakusini. Unangangani na shikili. Ona na kusamba kama ini. Nangupa watani bebe. Wale wazumi haji, watani bebeba. Oh, domana leo, naomba tukeshi.
Kama po, kama po, kama po, 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 kama po, po, yeah.
Naomba tukeshi.
Kama po, kama po, kama po, 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 kama po, po, yeah.
Oh, baby, naomba tukeshi.
Kama po, kama po, kama po, 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 kama po, po, yeah.
Oh, baby, naomba tukeshi.
Kama po, kama po, kama po, 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 kama po, po, yeah.
Nangupa watani bebeba.
Onze mix.